Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kabaruji amin fulfulde aljumare sappo jeɗɗi lewru juin lanɗo junnu balɗe meɗen moƴƴina battane meɗen tawi puɗɗol ɗe du bonayi dienna yamde jaɓɓirima Silima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Jettinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Waygalo, kanko noddirteɗo Gagny Kanté jooɗi to ɓoggui jamɗe to. Layyo ɓattikile leydi meɗen ndi hollitidi wiɗi tiɗallaji mawɗi dano gondi e matere ko nayiri bangal saɗɗaji fa yetto e jukkoje ko waɗa fewde e leydi meɗen ndi, hono jamare nde wondi e lanninade nde ɗo julde. On gara famtade ɗum e journal ngal. Ɓinguleydiyankaku lobbo wakkati fo amma tan ɗum so jamare nana haala huɗo fuu woni ɓinguleydiyankaku lobbo, wattu joni yoga e tekkititoɓe kollitiri ɗum wondi e majjude. Joni woni duuɓi temedde jeegom e noga e ɗiɗi koɓe kolliti wiide eɓe gaɗa awgal nokku noddirteɗo sankoɓe noddirtoɗo sanke mo hitande hikkande ɓe kaali ɗum. Ɓe mbi Sisiro yowiki dow koɓe noddirta Bombe le Bobonkore nde, ɗum woni jaam e deƴƴere. O garan famtade ɗum e journal ngal. Ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinioɗo beetande ɗi. Bisimilla moɗon e heɗade. Julde layyende so lanɗo jaaɓi yo lanɗo wattu ɗum e gueɗu meɗen. Noon mbiyeten tafen ɗum ɓattiki du tiɗallaji mawɗi gondi e matede le leydi meɗen ndi saɗɗaji kañe fa yetto tiɗallaji wayde ndenago e kuɗɗe ɗe fuddu cogguji muɗan ni gondi e ngabbude, hono jamare nde wondi e lanninade nde ɗo julde fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
E hakkillo malinkoɓe hewɓe wakkati juuno o sugla mawɗo yo coggu mbalu e kañe ɗum kadle sukaɓe ɓe hulti wiide ɗiɗi layyandi na jaaɓa waɗede e ley alahaali mo wowa sanne saabi tiɗallaji goɗuɗi.
Min ka so gonga o miɗe wemba hikka, mi anda fuu hono mbaɗanmi famde sooda daaba layyari coggu baali ɗi. Ana tiiɗi sanne juuɗe yimɓel golloɓe e hoore sodde daaba hikka, saku mine ɓe ngala ko golla. Sukula mawɗo malinkoɓe hande woni hono e keɓirta kalsi faɓe cooda daabaji maɓɓe layya, ɓe conna rewɓe maɓɓe kaddule ko ɓorno, ɓe conna sukaɓe maɓɓe ɗu kaddule ko ɓorno.
Yalla fiide dabare no jamare nde hinnoto iɗi ndi no fewiri, yimɓele yogaɓe goytike lamkoɓe fiide dabareji ɓuttugol cogguji ɗi e uditingol keeri ɗi.
Jon hoore galle le ñaloma hande o fuu sukula muɗum arande woni hono watta fa waɗa julde layar nde no moƴƴiri. Miɗe waɗa noddango fewde kanakoɓe leyndi tewtana ɗum jogolal, so wona ɗum malinkoɓe ana tampi hande. Min ka miɗe yiɗi gouvernement o hokka min jawdi seeɗa ɗi min mbawi nawtorade, yalla miɗe keeɓa wadde
mbiten wiide ley lumoji ɗi nebam jaba pomter tew ñamriji e kañe gaz fuf na tiɗɗi coggu na ɓuuri lebbi hannde.
Ɗiɗo kabaruji fuu so ngabbiddo beme amin annde to ɗum woni so ƴeewi page Facebook fa yettoyo compte Twitter studio tamani oɗon mbawi heɓudiɗi toon. En jara nokku noddirteɗo Mutti Suudu Baba, wattu joninoɓe kolliti wiide ɓamde jeenayi lewru janvier ndu ko tiɗala e ɗimata le leydi meɗen ndi, so jukkoje ɗe gaɗa fewde e leydi mali ndi yoga yimɓele wonɓe tonɓe ka kollitiɗu wala fof ko ɗum torrata. Ɗum e tawde fuu suudu ndu noddirton chambre de commerce humnidu kabaru jaguji le nokku holliti tiɗallaji mawɗi gondi e matede ana kaja du hono keeri leyɗele ɗe kani uttirede. Mamadou Sama Sekou,
wakkati o no tiiɗi sanne ka noon ɓinguliden kaku meɗen wajibina tinnade fa hande ni enen muttinkoɓe pamiri kabaru jukmoji sidaw dow mali
ambargo o ka fati ɓe immina ɗum feyi. Minen ka min darto darne amin, ñalama fuu min gara min tawta coggu somaya amin wajibe juuɗe amin, sabi miɗen gondi e kanankoɓɓe ga kamɓe du eɓe kaani joganade min hakkille.
Horejo chambre de commerce Motti kay wondaka ɓe hakkillo e wi Ibrahima Basori Touré ko keri ɗi udda ko matama sanne le golleji kewɗi région o.
Wiide ambargo o kutteje muɗum mataka, min ka min jaɓanayi ɗum feyi. Hande miɗen kasindini kulle ɗi min gutti heɓude feyi nde lumongo, tiɗɗalaji ɗi ka wala fuɗo haaɗi.
Ɗiɗo telaji tawde fuf jikke yogaje nangodi fay so kawar muɗum newaki. Ɗum ko ɓeydi wiide horejo chambre de commerce région o. Omo darda lamkoɓe transition ɓe kañe kede adnaru ndu hawrude dow gotum saabi hewtagol malinkoɓe.
Marchandise ngaji amin yogaji guine iwrata, ga hande min keeɓi dabere ƴaɓɓinirɗe ɗi Sénégal kañe Côte d'Ivoire, gana ɗum wor urdini ka wana ko nini mi e be kani wadde ko en bayi fu no yawir yalla ambargo o al hewa iminere fa yimbe heba yaade wartude no yidiri
kawrtal chakati wal ardibe lede sidaw ngadangal nay lewru juendu on chanali hore imingol jungoji do mali hankasen nyande tati lewru juen doma bangal kawrtal gongal fedde lifo lede dum won ko mumnatu sendu heba ni jutama ni gila motti
wattu joni en kala hono kabaru bingulidi en kaku lobbo sa yewtiki dum hodo woni kabaru mudun holitinde wiide an yidi leedi mudun golladu kala ko hani gollude golladu ko leedi ni wi golla e mudun yogay taykiti tobbe kollitiir sa jeewi bingui leedi en kaku lobbo dum wattudu so leedi hamta ndima ko mudun fa kebe famtade fande kedde Mamadou Sama Seku
korongaaji kiwdi woni ko malinkobe yogabe tutti bingulidi en kaku ka fufulti wiide yo gilli suudu baba
bingu leedi ya ko lobbo wana goddum so wana rewde sariyaji leedi mudum selde hunde fugo sariya leedi hadi dun tan watta so kanan kobe leedi teddine bingu leedi ya ko lobbo woni yidde leedi mudum teddinde dum latade bingel leedi lobbo woni yidde leedi mudum yidde hono mudum teddinde kanan kobe gollude wadde ko wawi fu yalla leedi ana yirwa
tigedi nyogoma
wi odo sosulo yakuba duguni bingu leedi janka ko yurtan darnaade suudu baba mudum teddinde sariyaji e nugal sariyaji
le bingel leedi yaaku mi de nana him tafon leedi njida dum ngadana dum ko bawda du fu minka o woni monodamni bingel leedi lobbo latade bingel leedi lobbo woni wadde ko waawi fu yalla leendi ana yero
beedade tiddin gol sariyaji di sosologo hultiwide yodun pabondiral alhaali kultaw dun bingu leedi kanku e wi mako
le nyalomo hande o fewde tiddala mun golle mudum o wajibe juude yimbe be pabondira be kana wallondirde e pawa jikki mabbe e dum wadani maani kanyudo ana haani wadande kan nadu wadani maani hunde mo haani andande kan dum wana non do wordi watu mum goni o e watu tiddo sanne julabe kanyu en du ana haani yuppude nafakaaji mu en yogaaji en baawi hebude jaaguuji mabbe di yalla e be balla yimbe be faa wura no mudiri
honjotobe kultivide ana haani bingule dan kaku jangine le hejo jandeji di fuf den jamarnde be dorto famu yirwi non dun gilli e haybe gol suudu baba e wi mabbe
wattu jono en jaran hono kabaru yimbe le nyongitibe wombe le leedi meden di micciteden wiide basi di fa hande dalale nokkule de hakkunde gube gonde le nokko o le on do wattu furdu jamada no wonde sottude le kere duuji di annata le galluje de kambe yimbe le nyongitibe be biiti dalaji moode be jogi tawede wiide pelle ONG kanya gouvernement wad imadraji fu Mamadou Sama Seku
ko bidu unyaaji sappo e go okureji sifa unyaaji chapano jeegom unyaaji ndoyon e gube ngoni wakkat juunoto minaka toti dido jateji di woni Hamadun Ashimi Diko horojo gollirde region minaka humaninde yirwere holtibide dun be do na jogi tielaji kiwdi
parmi
le hakkune yimbe la jogi tibbe worbe adadu mi en ana waro ujinaaji noga e joyi teme joyi noga e jetti rewbe adadu mi en ana yotto ujinaaji noga e jeegom teme de jeegom e sappo e go sukabe adadu mi en ana yotto kanyu en ujinaaji sappo e didi teme de jeenay debe sappo e jeegom yimbe la jogi tibbe ka ana wondi fewde tiddala mawdo bangal kadule ko borno fa yotto ngure ebe ngondi fewde tiddalaaji du bangal chuude ekol
on dido tiddalaaji dun jogi e gubbe bankas le lamu banyagara ebe darda lam ko be faabaaji
anna le banka
no mi jotti bankas doone mi bindi sukaabe e ekol mi de chawra be mi don ko be hebude jawdi faami kunchana hore tiddalaaji difu alhamdulillah de nyalamo hande o ka won projet gondo do gondu do walude men sanni mi de keba no mi ngurda ta fonka minen ka ko qurani me ni woni hotude to ami hewtude nokku to mi baawi wurde mi moddiri faiso seeda seeda ami mi kebata ga ana tiidi sanni mi de narda kanan kobbe faabon
de nous aider
e gube lam muti dun na kasindini faabede e wi ardibe mabbe e be jeli jobe paabe bangal hinade golleji sambinoji kebe
wattu jonne jaran fa nokku no dirte san awgal mabbe gal be gattaton hitane fu ko no dirton sanke mo be bi hikka won duubi temel jeegom e nogay didi be gattaton gal do awgal sisil mo be cuubi hitane hikande bombe dum woni le hala bobon korende kabaru pamral hakkun bibbe leedi le majjundu be gadi ton imadra ile nokku mo no dirta teke kungo kanya fa jotteda parana dum woni nokku no dirte san ko li tan wiede yambereji kewdum gonde wade ton le gal o kortal fina tawa bobobe ton fa kebe fam tarke Mamadou Sama Seku
e wi yimbe lo yogabe rubbe san hiro ngadetende fadde nyande sanke mo o du jati weltare dun woli ko holliti min Seku Traore
bon walla dun
dun golle mo min boyi wande kamari mu iwri mi san warde dun weltare amen non min jiman min boman caggal mum min kotata
no bombe dun jo nokku kawrotal e jagu e wi kasim trawari urudo san e ngal lato sababu kebal le nokku o
nafa bala pase dun so jawu
tawangal amen min jokkina wande dun do jam e cella e dun beida kebal nokku o ana lato sababu fayim be san yawta fina tawa mun en won kabaruji kesi tawete de le yamberende
beida di weltare jagu e kanye kawrute e hakkilo saybe yogabe bombe o yo dun sababu sembengol dewral huntangul hore cellal kadanna nyani kulubali ameri ngendi parana
nyame bobbe beere
ko kore bombe woni gondal e dewral ye dun walo weta fina tawa yimban iura gelleji kewdi hono san en kamari mun yogabe na borna dakiji kadle ben jiltudo e mudum nyande yewterende miden dokka yimbe doro mo inirango gawri e njumri dum moji e cellal bi adam
tagal dido yambereji di wonko fuddata nyande alkansarende awgal sankemo dum wonko irene jara hebani sijo tamani gilasan
se iuri santo sembe se ko bir fitito le ngalure bomoko de wattu jona pelle de noddete collectif de ligue majoritaire be kolliti mettima be sene fewde e sudu noddete no federation malien de football don humini be kabar fiugol ballon be kolliti de jawlela gonde tonde nyaloma hande be an gonde nyamerde no bonirebe kajadu jewte yel hono ben kanabe de yassariya labal wade do hen famen on dido jewdu wori kedde mo kanko no dirti abba mohammed yo goto ngol le nder do fedde ko mo sifido hen
bientôt 3 ans que nous avons constaté avec
amen fay boeta hibinan dubi tati ko min tayki wiide wakande kalisi mo halfina yimbe fima futbe jogoraka no fewri ni waw jati wiide yo bonando jawdi non ko jewe tan wakande mo hakke milliard joy sifa ko nautra hen rota milioji temedo joy den holtinde ko bade milliardji nay milioji temedo joy na juude yimbe feddende dongal tan weltare mabbe almusada jagbule mali fuf le wakande lidindi yaltinte den yo holtinde tan kalisi mo joge yo bangal dawde saato fuf hinade yambereji tawena oro kalisi on haani nawtrada le yirbere ballon komi holliti feddende yobbe pia dabare horgol wade yalla na ande hakikan o kalisi ballon mali o jogora itafe hunku mabbe le imadraji ligue de football maji di beradi kado tidalla mo ballon o dun non den dun do hana fe yubrede ni en
wakane min dartuno yalla fema futan jaba jabaade dido kay faali wala fu ko be jabi jabaade min no golle o wori
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekram nyen elo nen le kire duuji to en puiran le masinar ni nokko no detton tongolo koro holli tawe le commune kolongo yimbe le joen kabor no tirtobe dinan ko wiama jottiki le nokko mabbe to ngadi ton wajuji mudu en di le wajuji di dubbe bi jamande tinno itta zakka so zakka ka itta mo du kambe jar so be dokke yeso ni jomun itti zakka hokkay be tan andi ta wiide ittan kasen sabi de wonko doni to wonko domi ton dina mabbe ka ko wana on hala tan so jomu saliki wiide ko no so jomu saliki gollude ko be bi dum ko tagal mu dudube bi roobe no wonbe tobe futtino borne ton baleje so wona do so ngari be tay be do roobe du gasanta worbe le mudde ngolbe le o do nokku be bi hitube bir fitito le nokku o kasel fam joto yelo no golleji di ngorri jamaara wonde tonde wala fofu hebi wi debbe le ngardan fa nokku no dirtedo burem hono ko nayri bangal falad li deti kay be bi hidon yara e tiagal hakkulo burem kanye gaaw alal bar jabbinonde wiyama o jubbi jago todo goto kanyum won e mobile mudon kanye chauffeur mudon holi ta wiyede yite utta fewtude e ngel do mobile kanko chauffeur o sani darade gama jabe de du kebbi mo wotto jono mo ni li suddo to nokku no dirte tabu yi sekra blokatel bete hande do kabaruji meden dimi joti on sane hedade hejo jame di do kabaruji fodo ba hebde do bema me andito songadi www.topresidiotamantopre.org no nuddido o do numero via mo mere mer 37321 fande fande e fino kon nandir on do e ser yewtere meden de ala wodi wassalam